met you cause I'm mad.
Bad over. You know daddy family. Daddy family, man, daddy family. Daddy family, what better daddy family? Daddy family, daddy family. Daddy family, man, daddy family. Daddy family, man, daddy family. Daddy family, what better daddy family? Daddy family, daddy family. Daddy family,
you have offended my family.
Yeah, I'll visit the show, so no.
Habari za hivi punde zilizonifikia, huyu mdudu korona Tanzania kakimbia kelo kubwa. Mikoani inayosumbua watu wengi awali, mitembo wanawasumbua madereva, na makonda wanalalama mafuta bei juu na abiria hakuna. Indo taarifa habari, taarifa habari, mada taarifa habari, taarifa habari, wape taarifa habari, taarifa habari, taarifa habari, taarifa habari, mada taarifa habari, taarifa habari. We mada zima, ni wape muktasari ya habari za kimataifa, huko mambo si shwari, msitu mkubwa dunia ni Amazoni, umewaka moto tujui chanzo ni nini, kule Sudani bado hakuna amani, aliyopelekea watu kuwa manchini. Indo taarifa habari, taarifa habari, mada taarifa habari, taarifa habari, wape taarifa habari, taarifa habari, taarifa habari, taarifa habari, mada taarifa habari, taarifa habari.
Karibu sana, ni dabi kubwa kabisa ya Kariakoo ikipigwa katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam, Yanga na Simba.
Kinachofuata sasa michezo na burudani, Manara kafungiwa katukana hadharani, Mayele kwa kinywa chake amenena, akikutana na Simba lazima atatetema. Moses Fili kasema taki kelele, atamfunga yoyote, ataeka mbele Prince Dube. Majeruhi yanamsumbua na Aidi na Doki kosi na merejea.
Ito taarifa habari, taarifa habari, mada taarifa habari, taarifa habari, wape taarifa habari, taarifa habari, taarifa habari, taarifa habari, mada taarifa habari, taarifa habari, ito taarifa habari, taarifa habari.
Ah, familia Santaiza, wena bori. Unajua nini miwaga na jiamini, nikamua kutunga na tulia kama nini. Nimesha jiuliza watu wanataka nini, minyimbo ya mapenzi nimeimba kama kumi, ila taarifa habari ndo habari ya mjini. Sipendi kujisifia, mziki unaongea.
Kumanisha nini?
Asku pingi mwanangu bokosera, we kila mo, we maazi msondo. Niwa bisku kwa simlisema, nisimliongea, nikiimba jeti mbaga mashati mtavua Barcelona. Simlisema, nisimliongea, nikiimba jeti wote mashati mtavua Nyigele. Nisimlisema, nisimliongea, nikiimba jeti mbaga mashati mtavua Kibao. Nisimlisema, nisimliongea, nikiimba jeti wote mashati mtavua Hoya mani kwa mashati, kwa mashati, kwa mashati vua, kwa mashati, kwa mashati, kwa mashati wote, kwa mashati, kwa mashati, kwa mashati vua, kwa mashati, kwa mashati, kwa mashati wote. Zungusha juu, mama juu, tena juu, tena sija yao. Na zungusha juu, mama juu, tena juu, wote. We mkami jayala, we tale boy. Anisalimie Dimiti babake na Kausa, anisalimie mwanangu wa Spopa
Niza,
Nizo, anisalimie mdogo chafu tatu chafu nenga,
watoto akula kwa jasho,
we minijia Simbaze. Anisalimie mwanangu Giriki, watoto wa Mimoshi Dusu, we deleva chomwa. Anisalimie mkushu wa Kinanda, we Kisumo jayala. Anisalimie watoto wa Jela Makuti, we Msela Papenye, we Diego Fundi. Anisalimie wanangu wa Depo Kugwa,